te wāhanga tuawaru, te rua te kaumātahi o ngā mahi whakarongo. Whakarongo mai kua ki ngā kōrero a Waihoro i Shortland o te 26 o Whiringa Nuku o te tau 1910. Tuhia āna kōrero tuatahi, tuarua he hanga kupu hou i roto i āna kōrero.
He rima ngā wiki bawa i o taringa i ngā kōrero i rere i ngā pīe mui nei i te whare miere. Huriko nei huriko, ka hore he putanga i te ao i te pō. Hei tā Mike Mua kaua e he manawa, kei au te rongoa aha kua kawa. Ka kūtia e au te hunga tāhae penihana, ko te iwi karo tāke māku e whana. Hei tā Jim Bulger kaua e wehi, māku me nā hinara e patu ngā weri. Ngana mō te motu, mā Ruth e kaupare, ko te hunga kore mahi, kaua e ware. Hei tā Matiurata, pōti mōku, ko te rahi ngātu, heri te tonu. Arātou kaupapa Māori he kore take, ho mai kia hau, te mana motu hake. Te rāno hoki, ko ngā rūnanga o ngā hāhi, e whakahau nei ke tukuna e nei tikanga, kia pāhi, kia mau hei tā rātou ki tō tino ranga tiratanga, hai nei te rehita, o pepa pōti, me panga. No reira e mā pōpō kei a koe te ki, ko wai o tēnei hunga, hei kuini pī, mo te whare miere i te whanganui ātara, engari kia tika rā te tohi, nā te mea i te mutunga, ko tātou ano, kā whara.